birakwiye ko mbitanga mu buhamya isi yose ikabimenya inkigitangaza kukugira nk'inshuti ikomeye
ingingo nk'izo ngeze twisanzure ikubona ubuzima bwanjye njiye mu muntu ukomeye
You're my best friend, you're my close friend, you must always just be my best friend. You're my best friend, you're my close friend, you must always just be my best friend.
Ibyishimo ni wowe nziri yabiseko tuko nakwiye kuriye niko kuri mpagazeho
uwamu ushobozi ku isi kakugarira ubutore kayobora mu buranga ibyo ntuzi kaba uri impano y'Imana kandi ibindi birakwiye ko mbitanga mu buhamya isi yose ikabimenya
You're my best friend, you're my close friend, you're my soulmate, it's just you're my best friend. You're my best friend, you're my close friend, you're my soulmate, it's just you're my best friend.
Nijitangaza kukujira nishuti ikomeye